Yo, Kenya, stand up. Africa, stand up. It's D-Boy, baby. Leo. 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 Yeah. Leo. 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 Kana waina maringo sura safi nyuma kama jaza zigo miapo kati kati kambi dingo hakuna mtu leo anatoka singo yeah. Lewa 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 nimelewa mimi mtanie lewa Steve Boy lewa lewa Africa nimelewa Lewa, 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 lewa,
lewa, lewa, lewa, lewa, lewa, lewa, lewa, lewa, lewa, lewa, lewa, lewa, lewa, lewa, lewa, lewa, lewa, lewa, lewa, Lewa, mimi mtanye, lewa.